Niseme ile program inaendelea hapa ya kujenga masoko na mambo ya manyumba ya kisasa inaendelea hapa Garissa na mpaka hostels ya wanafunzi. Tunajenga soko hapa Garissa, Mikono Farmers Market. Tunajenga hapa Garissa Town, tutajenga ingine Modogashe, tutajenga ingine Hagdera, tutajenga ingine kule Fafi, tutajenga masoko kule Bura East Town. Tutajenga soko huko vile vile. Vile vile tunajenga affordable housing hapa Garissa. Tuko na site mbili za affordable housing. Tuko pia na affordable housing site kule Dadaab na pia Modica na sehemu zingine za Garissa Town. Ukihesabu ile pesa imewekwa hapa Garissa County ya mambo ya affordable housing, mambo ya markets na mambo ya hostels ya wanafunzi ni kama bilioni, zaidi ya bilioni 13.